studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde aljumare noga ina lewru mars jena yamde sokidu studio tamani miden tawa ile maison de la presse do bomoko do jottino no do kabaruji du yumar waygalo o competitivité ngalure bomoko daade jogiti dalaji mawdi nayridi bangal diyan ceni dam idum war e jonte kurdo nyaloma hando yimbe lebe be kolli metti mabbe fewde e lamo tinno hun cene dido tidalaji hore wadla min hono kabar yimbe le hono dartobe diyam ceni dam le leedi ni fa yotto kambe humini be kabar diyam ceni dam be noddirta somal zep be be mi wala fu ko dido golleji sona sabi no wularnde worri le majjuddu be mi be ngara yeltili hen atifabe kun cene dido tidalaji hore jore hitan hikande be bi leedi haramaini di wi mali ana wayna budo ko yaata yimbe la ujunaji sappo e tato dido kabaruji suudu ministre hono suudu don humini do kabar hijjobe wonbe leedi me den di kanyum hokki do dum trende noddirta festival international selenge dum fuddi ila kenyan ton dum woni sisili hitan hikande be bino jam e deder hani wartire leedi mali di de majjum be bi hejjoji di fu amama yalla yinde do yewtiran wat ton fa feewa secret di wonno sembe kabaruji di mi jogi ni on do bete hande di bismillah modon e hedade jonte kurde nyaloma handen o ni gallure bomako ndana jogi tidalaji mawdi no kabaru ndiyam ceni dam worri le nokku o deda godde kasina anto jirata ndiyam yiter sona bam fa hejjere natu deda godde anto dube koli tiwi didu balde kurde nyaloma handen o ndiyam meje de ngarata ton wattu jono yimbe le gombe le nokku o be koli ti metti mabbe le dido golleji be bi soni lamo huntene dum hore le balde garoje de be ngara wadde le hen majireji fa kebe famtare kede muhammadu samaseku
ndiyam yu hunde burnde fufu nyakude nder la fabugo le ndedo dende mawnde bamako de balde kewde ngoni ko yimbe le ngadata nder rafin jamrobine batte dam be kuliti video kiloji kewdi be njata e mudum kede dan no
dano do capression
minen kay wana fi hala tatchugul sabi engul kay sate jam warta gabenga kay dan warta fi min baawi wadde balde tati tawen jam rubne wartali min jitira fi bamode jam nder nukuji guddudi batte de do caale jati en gondi e joinde fedde hum chanone hore onono dende yoga dawri ko war mudum fadde amen minen dun min dentan holitini metta amen
selon fait avant nous
to dende sebenin ko rodun nono ka non rewbe hewbe ngoni jodi be do bidom mun en domude yogude njambundu forage e lewi mabbe ni en kabar o wurri gila jonte kewde
ça vient jusqu'à
de buri hewde akunde 1h 2h jam rubna o wartata kabar mudun na tampini min fasan sato jati lope tawete en jamdam fay bangal ndefu amen sona min jogaya ndiyam der no kuji janandi kabaru yimbe le yogane newaki wularande wurri wakati jun o jamana de na hasindin jam san buri fuf nayobe be do chatele na kewi kutiji fa burti
ya trop de conséquences
wakat jun o ndiyam wana fi hunde yafunde der dende bamago de so bangi nyamo ma bangi nono mayongo ndey ya fuf jamare de na wulito bangal ngul tacugol ndiyam rubne ngul timatangul e be ndardalam o fiande kabar mudum dabare
walde nebno dirta soma zep wonde leedi meden dibe kolliti wirsa ewi jamarde andar fa dada dole mabbe nyaloma hande no be kollitiri wiide be bi yimbe le dartobe robini ngaji di jatti kewi dum wadi sababu so dido golleji tiidi nyaloma hande no tagal mudum dube kolliti wiide dum woni yimbe le wadda antata nan goddi dum won do pali mabbe ndiyam di ngoni sanne be kolliti wiide le balde garoje de be ngaran fiande dido tidalaji dabare tagal mudum be bi be ngaran be ngada mobilaji mawdi noddirte de system di yalan kokka jamarde niyameje le de kede kanko noddirte Abdul Karim Kone o kanko njedo kabaruji to sema zepto ko mo sifi do hen do faccitango Muhammadu Samaseku
en terme de raison nous pouvons évoquer
bangal sabuji di kay yu buri fuf tati non gobo yu batte mi bawana adada ndiam hasindina da dam nukuji tawdi dende de client amen yoga ngoni dun na sombina dun sabu ndiam rubne o wawata ngabude no haniri sababu tatabo o yu batte tacugol kurangaji di sabu machine ngaji pimnuji ndiam dam na kasindini kuran dan na so kuranta itan machine ngaji di daroto ndiam rubne dun tajan denno de do kudde tati sabu binta tacugol ndiam rubne der nukuji yoga ngalure bamako de siki wala kay won dabureji kuncanaadi hore hono mahugol nuku mawdo machine ndiam to kabalato odo pompage fuddowo gullude e le fuddore hitan 2019 sembinan sanne bodde suma jep bangal mudum beedare dun dun ne mila wiri lam o dawri kabaru asugol bulli kertaadi dun dun walda e debara lulunde operation citerne de suma jep sa pamani nukuji ndin jam yotata
citerne pour realiser l'operation citerne
jana yande hebi silimaji nay secretaba do bayne tri mi jojju modon du hellamel ngal mi noddirta face Facebook e compte Twitter studio tamani balbe sappo e jeyi ɗo no koye kamɓe yimɓele humniɓe kabaru cellal ɓe ɓe puɗɗi muttere mabɓe nde leleydi ndi caggal koɓe kaldi e laamu o talata ƴaɓɓinon nde wala fuu hono tiiɗalayi ɗi mabɓe ɗi keɓanaɗi jogala wattu joni o yimɓele ɓe sakiraɓe muɗen leli le degtoroje ɗe ɓe koliti metti mabɓe ley ɗiɗo golleji ɓe mbiduɓe keppi no hono kawrital waɗirta hakkunde laamu o kañe e dogotoro mabɓe sakiraɓe on compitite wiide leydi haramayni ɗi ɓe mbi hitane hikka nde mali ana wawi naɓɓude ton ko yaata uynaye sappo e taton kijjowo ɗiɗo kabaruji ɓe dokki ɗum wattu joni o kayru suudu ɗum woni humminiɗo kabaru yimɓele hijjoɓe ley leydi meɗen ndi ɓe kollitiwide yimɓele ɓe an mbawi fuɗɗude windade ila altinere ƴaɓɓinonde fa yettoye capantati lewru juin waroru ndu so oɗo wattu ƴaɓɓiki tan ɓe mbi neɗɗo wawi windade kasen keɗe kanko noddirteɗo Hamza Mayga o kanko laami nduɗo suudu komo sifi dow hen dow faccitago Mouhamadou Sama Sekou
les mali a été honoré par les autorités
laamunkoɓe haramini teddidiri leydi mali ndi ɓeydari addaddu yimɓele hijjoɓe ɓe ujunnaji jeenayo wonno joni ujunnaji sappo yo ujunnaji tato dowyami roro ministre dina min peccan oɗo adadu hakkunde agence uji kumaniɗi hijjore ɗi ko hikka ko hollitama wiide hijjoɓeɓe tinno bilta kabaru ɗereji mum en foof fadde capantati leru juin almusaɗɗaji ɗi ɗum haala mum haalama saabi ɗi hikka ɗi ɓuytanama yimɓele ɓe laamuɓe darani almusaɗɗaji rawane ɗi wonno million ji ɗiɗi e ujunnaji temedere e ujunnaji nogay e ujunnaji joyi ɗi hikka ɗi woni million ji ɗiɗi e ujunnaji capanɗe jeɗɗi e ujunnaji ɗiɗi e temeɗe jetti ka cogu passeport e cogu mbalu wala e majji saabi min taki wiide yimɓele hewɓe ana jogui passeport mumen joini dun fedde humanide kabaru jahul e garol hijoɓe ɓe kabaru jaw ande kesa dun ana yalla mo fuf ana andite no yawiri e wattuti ellaji
ma ki pe avoir des problèmes dans ce cadre là
walde humniɗe kabaru haɓude yurku yurku gaɗoji leyɗi ɗati to sigaso to fa jotto e yaɗa bobo kañe e korgo wattu jonoɓe kollitiwiɗe ɓe kaja haɓude yurku yurkuyiɗi no gorrino ɓe mbi neɗɗo fo hono teta toon jawdi muɗum fa yetto yomo yurku yurku waɗa fewde e muɗum fa ne wawi joƴƴinde pilenti to sigaso na joƴƴini ɗum kuccala ɗiɗo kabaruji ɓe dokki ɗum wakkande ɓe gadduno batu mabɓe o to sigaso to nde keɗe kanko noddirten Aliou Guiro yo andanɗo kabaru no jahol e galoru worri sanne ley leydi mali ndi komo sifi dow hen dow faccitago Mouhamadou Sama Sekou
une plateforme composée
dental yimbele hono tenobe jawdi e halanane en e pelliti dranade ta bagul sareaji transport e jagu e pellele fulede hono CDAO e UMO a jaltinani jagotobe e kala yimbele notortobe lawilede de kebobe dun torraji kewdi dental gal na andani kabar mudum sanne e pelliti dun hunchande dun hore hunde heere odo projet ko mo faboto dental gal nawturade gulre humanide wultango jamarande bangal torraji dibe kebata
la part des agents de contrôle routier
yotere mawde nde ɓe noddiri festival international des selenge ndeɗo yewtere fuɗɗi toon illa keñan sisili moɓe cuuɓi hitane hikka ndeno ɓiɓɓe malli ɓe fuu kani natire damal gotal jeltira damal gotal yambereji kewɗi garan waɗede lehel fa yettoyo yimoɓeɓe no kani fijirde toon kañe kulle kaye fiji fuu kara garan hollite toon yoga e laamiɓe ɗiɗo yambereji ɓe kollitiɗe heƴoji ɗi fuu ɓamama toon ñalowma hannden o yalla ndeɗo yambere an waɗa toon fa feewa keɗe kanko noddirtoɗe Ibrahim Koulbalo yo goto e laamiɓe ngal ɗo kawrital komo sifi dow hen do faccitago Mouhamadou Sama Sekou
sisili kawrital hikkagal jam e dewral ɓiɓɓe leydi ndi sifa faaba amen bangal batu mawɗo dow dewral leydi ndi e kañe dun kala imadiraji gaɗanaɗi hewkol jam e deƴere leydi ndi oɗo festival o wayliti sanne alhaali ngallure selengue kala anduɓe selengue na wara duuɓi joyyi andan wiide ngallure nde ɓeydi yajude bangal boutique aji nokkuji ñamdu lollirɗi restaurant lumoji e kañe dun galleji kewɗi ndenno batte festival o selengue ɓeydi yajude sukaɓe toon ɓe na hani huncande hoore kabar muɗum yalla eɓe nawtoro ɗum no haniri saabi kasidina amen kewɗe toon fewnete ndenno ɗum noto sababu keɓal yimɓele hewɓe ɓe gulle mumen na fawi dow kabaru festival o
union européenne e royaume uni goni faabotoɓe studio tamani
sikiraɓe jurneɗe ƴeyla onne les région ngaji meɗen ɗi en puɗɗiranɗo sigaso ɗo fedde wonde toon humnide kabaru conseil régional nde wattu joni ɓe kollitino heƴo golleji mabɓe ɗi gorri toon wakkande ɓe kollitanno ɗiɗo golleji nde ko yata yimɓele temedere baale haalanane en fa yettoyo laamu koɓe ana gonno toon ko woni fana muɗum fa ɓe gaɗa laɓɓinergal toon ɗum wonon kabaru no golleji mabɓe ɗi gorri ɓe ñiɓina toon du dembou karasi tawi yimɓele gonɓe toon ɓe nde jii ko paamoye fa ne mbawi noddude laamu o wurute gardan faɗo kayɗo walde noddirten e cap sahel nde hollitamede ɓe pabirki ɗum woni suudu commissariat premier arrondissement wondu ɗum to kayto kaaki kabaru no beeme ande ɓe gorri ko woni fana ɗiɗo golleji fa ɓe ƴeewo yalla honoɓe kani fabirade police ngaɓe gonɓe toɓɓe fa keeɓa golla golleji muɗen ɗi fa peewa yuru sen garanti miniren fa do gawo do walde sukabe jokolbe wonde tonde suudu mabbe ndu holi tan wendu fuddi mo intinede ton di do golleji fuddi ton ila kenyen walde nation zini wonde leledi meden di kanyu anmi ronda di do gal musaddaji ko be anmi wattule enan yafa emiliyoji noga e joy cfa di do golle dan kan jokite ton le lebbi didi sekrab do katte nyalawmo hande kabaruji meden di mi joti on sane hedaade hejju jame ka fa hande kedde hedaade honno andir do no do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalam.
Sit on the money.